that are coming tomorrow. I heard from the girl you used to know. The last time I saw you was back in the days in high school. Lerato la pelo ya me ere pasa clasico nunca te la le te le. Lady Johnny gana go tsena. Mire male tengi gore se go no se se tsi. Kintse ke motlola tla ke mo le kula. Botsilo bo le monate ke tla ke me la pelo ke ba tla go mona ke mo tu me di se ke me ya mo se tsube anti le ke mo le be mo ma so monate yo mo ka lo ka lo ke tla pelo ke ba tla go mona ke mo tu me di se ke me ya mo se tsube anti le ke mo le be mo ma so monate yo mo ka lo ka lo. The first time of the day once when school was over, cause it meant she had to leave me, and that would break my heart. Lerato le le fifi, dia tu teng di bapile, fa gona le fitzwana. Bina go tsulo ere pare bona na mo musong itsara khane re nya kale.
Monate o mo kalo kalo.